is on the speed, ladies and gentlemen.
Baba Neka.
Yeah, Samane, kwanza kabla ujaanza, ngoja kwanza nikwambie, tulipokuwa tunaanza, ulipenda nini uniambie. Unataka kuondoka, subiri kidogo nivumilie. Umechoka goroka, unataka mbara nikununulie. Na mama mwenye nyumba, anataka kodi yake, haukisa mavumba. Unataka uniache. Na mama mwenye nyumba, anataka kodi yake, haukisa mavumba. Unataka uniache. Sawa, mambo yatakuwa
sawa,
niondoe mawazo
sawa,
ipo siku yatakuwa
sawa,
na unga unga bado
sawa,
mambo yatakuwa
sawa,
niondoe mawazo
sawa,
ipo siku yatakuwa
sawa.
Mwenzako seka usingizi siupati, nikiwaza kukopa na ogopa kushika na mashati. Jua rangu
rangu mama,
wanda usiseme inanishia. Hai kazi yangu haitaki tepetepe, inanidodea. Na mama mwenye nyumba, anataka kodi yake, haukisa mavumba. Unataka uniache. Na mama mwenye nyumba, anataka kodi yake, haukisa mavumba. Unataka uniache.
Sawa,
mambo yatakuwa
sawa,
niondoe mawazo
sawa,
ipo siku yatakuwa
sawa,
na unga unga bado
sawa,
mambo yatakuwa
sawa,
niondoe mawazo
sawa,
ipo siku yatakuwa
sawa.
Washama, washama, washa niweke. Wachama, wachama, wachama pepe. Wachama, wachama, washa niweke. Wachama, wachama, wachama pepe.
Sawa, sawa,
niondoe mawazo
sawa,
ipo siku yatakuwa
sawa.
Sawa, niondoe mawazo
sawa,
records.